sikize nikwambie mwanangu. Tuko kwenye mwezi mpya na hii ni volatility ya 100. Sawa? 1S. Sawa, tunaiona hapa chini volatility 100 one second. Sawa? Tupo kwenye monthly time frame. Ambacho nakifanya ni nini? Na kuja kuchukua mstari wangu wa kwanza kama kawaida. Naweka on the previous month. Au sio? Natoka hapo naweka on the lowest, sawa? Natoka hapo, sawa? Na insert hapa naweka on the closing price, sawa? Natoka hapo naweka kwenye hii point hapa, sawa? Point hii hapa, sawa? Tunakuwa in this way. Sasa tuna hizi mistari yetu minne ambayo imeachia na space in a very neat way, sawa? Sijaweka hapa katikati kwa sababu gani? Sijaweka hapa katikati kwa sababu gani? Lines zitakuwa nyingi alafu zitakuchanganya mwanangu. Alafu zitakuchanganyikiwa. Sasa kama nataki kuchanganyikiwa tunafanyaje? Tunachukua mstari wetu wa vertical, sawa? Tuna mark hapa. Hii ndio point ambayo tukienda on the lower time frame tutaenda kuangalia how price inavyo react kwenye nini? Hii mistari, then sisi tuchague it is either to trade a buy or sell, lakini ni kutokana na sehemu ambapo we are expecting price iende kafanyaje, ika have the bounce, sawa? Okay, tunakuja kwenye daily time frame, sawa? Na squeeze hivi pembeni, sorry, imeanzia huku mstari, let me squeeze it. Leo ni siku ya tatu, siku ya moja, mbili, tatu, that say mwezi umeanzia hapa, right? Tarehe moja, kendo ya tarehe moja in the daily time frame tumeimark hapa. Jeni kusaidia kufinye hivi market kidogo uweze kutambua ni kitu gani ambacho kinaendelea. Kwa lugha nyepesi au kwa picha rahisi tu, kwa jinsi ambavyo inaonekana, wewe unashindwa kuelewa. Okay. Ngoja nikupe scenario moja. Wale ambao mnasema, "Oh, sisi na trade setups spread and shoulder." Niwape mfano of the previous each kitu ambacho kimepita. Hapa kulikuwa na the left shoulder, hapa kulikuwa na nini? The head, hapa kulikuwa na the right shoulder. We had a neckline. Price ilipo break ikaje ka test huko nini, ikaondoka na mambo yake. Sikwambii the same scenario kwamba 1, 2, 3 na uweje ongeze. Utanishukuru baadaye. Hiki ndio kitu ambacho nimeamua ni bless this month. Kwa hiyo it is up to you. Sawa? It is up to you to decide where do you choose to buy or sell. Ila these are the points. Mwenye akili ataelewa hivyo hivyo. Na ambaye hana pia ataelewa vile vile. Uzuri ni kwamba wote tunaelewa na position ni kubaya au kusell, you can just choose where to do that, lakini mimi nimekurahisishia point ambazo wewe utaamua kubai, utaamua kusell na mpaka utakapofikia. Ukiamua kubai kuanzia hapa mpaka hapa, it is all right. Ukiamua kusell kuanzia hapa mpaka hapa, it is all right. Mimi sijui kama ku hapa mpaka hapa, it is all right. The thing is looking for the good entries. Lazima uchukue muda wako mwingi to define your entry criteria. Sawa? Yeah, that's it. This is Algo. Thanks for watching. Much love.